Hey, OT, this shit crazy, bro. Ngahlele kukona ubizo bethi jiza kuba ispani diploma ish makumbothe ambayo maqhwiga asikazi ngala nxiba izambatho if you trying to eat jong bana phakayo izenzile imbazamo uzungxolele bawo uzungxolele bawo